wasaaraddeenu waxay u xilsaaran tahay in la horumariyo lana ilaaliyo nolosha dadka barakacyaasha ah, kuwa ka shaqeeya gargaarka iyo caafimaadka. Waxaana aad u shaqeynaynaa in la sameeyo lana horumariyo siyaasadda ku saabsan arrintaas. Ujeeddadeen halkan u joogno waa inaan yeelano wadahadal ku saabsan sida loo sameyn lahaa siyaasad ka turjumayso baahida bulshadeenna.
Laakiin sida meelaha kale ee bilaa dowladda ah ee bilaa gurmadka dadku ay u leedaan ama ay iyagu isu sii gumaadaan intay isku mashquulaan ama ay mar keliya intaasoo milyan barakacaan, xilliyo kala duwan way jirtay oo dadku ama ay barakaceen ama abaar baaxad leh ay ku dhufatay, baryaha nabadeyn ugu soo bedelaysa. Laakiin mar walba soo kabashada ayaa furday. Soo kabashadaasina mid ay dowladdii fulinaysay uma badnayn, waxay u badnayd mid ay dadka Soomaaliyeed, baycamushtaridu, culimmadu, hay-adaha madax bannaan ay fulinayeen. Marka marmar waaba la yaabo waxa la yidhahda wardar intaa bilaa dowladda han jiray iyo halka aynu marayno, waxaad moodaa in dalaalkeedu khaasatan ka imanaya shicibka Soomaaliyeed iyo baycamushtaridu uu ummadda soo samatay bixiyey oo Ilaahay u faraj uga dhigay.